ShankySupplier.com.
MGM Records.
Hey, talent genius Mike. Hey, you know, killer.
Oh, yes, sir.
Hey, I'm Snazaba. I'm pretty car, some too mousy. And you come back to your partner, okay? Nafas, tunalewa bia babia tugonge chas glass watu kibao watu shas meza imechafuka pale kuku pale matanya machoma mishkaki wanagwa kuviva siza bezi michi na masake patia masela leo anakunywa maji lakini akonyoi mishopoto akitembea na msaidia atuli chipsi chicken tunakula
Chawecha Pagize metungi na skaka Wanakuwa chupa ndogo shusha bapa Tiki sabotori kamekwisha Wanakupa tila leo itaweta Pagize metungi na skaka Wanakuwa chupa ndogo shusha bapa Tiki sabotori kamekwisha Squeezy anarika tamchiona Mwanto wakutumia jimkana Hautika nitowa jimama jay Namsuka namchana Squeezy anarika tamchiona Mwanto wakutumia jimkana Hautika nitowa jimama jay Namsuka namchana
Sina shida sina tabu na relax Ina fast kama mbuzi ya kila nyas Ukubwa puwa so wengi wa makamas Sina woga sina was Sina bifu na mtu wala jilas Cheza kibaria, ukumeshika bia Anyibia mchumba, anakunywa pombe kali Kurudi asubuhi kuchomoka na jikali Anyibia mchumba, anakunywa pombe kali Kurudi asubuhi kuchomoka na jikali Anyibia mchumba, anakunywa pombe kali Kurudi asubuhi kuchomoka na jikali Akitembea na msaidia Atuli chipsi chicken tunakula Anakunywa maji lakini akonyoi Mishopoto akitembea na msaidia Atuli chipsi chicken tunakula Wau ni siku ya leo Wau ni siku ya leo
Mbaka keko, kusmi moshi gongo la mboto Kini tafuta niko mabibo Maisha ubishi ukiwa kweko Hina kula ala sela wake up Hatu delay, don't you lose you Moro tawni stand up Apirika, apirika, apirika za mtu mweusi Aje kupati hapa na ugia Afro mabishi klasiki Dudu mavi, javi javi Anakubali sana wazi wakwe Anakubali sana sijamu kamsera Anakubali sana wanangu wa mento gang Anakubali sana wanangu wa mbabadu Anakubali sana dogi championi Anakubali sana wakumata
Hey Janky Fiti Pankloss Hey Matia Hey Julius MC na Saba Hey Sijamoka Hey Baba Aisha Hey Kibiki Pula Mshensi Hey Zumbi na Ngata Hey Lukado Kukodiwa Kinyo Hey Adizo Madawa Hey Mwanzo Mwisho Hey Mento Gang Hey Asa Hey Twente Pumswa Show Hey Lata Konyo Asiye Juwa Sipiyo Judy, e Chili Sipa, e Diso Quality, e Baba Leila, e Bubi Blanti, e Mwaso Mwisho, e Udamani Scapa.
Chunky Supplier.com.